nakoze sanga kusibula Mubutufu nakona kunyigira Sikanye wagenda kunonya Kuleta sente bambi yangu wenjwe fundirira Obufana nyibu nsindikira Buleta momole bambi yangu onsije muwambe Echinuma oliwala Amazima ne bwenkulabako akatono da